Remember where you got it from. www.djericom.com.
Sanyukira ekigambo kino, Yesu Mukama atwagala nnyo. Biri mu bingi ebisanyusa, ekyo kisinga kinze nkwagala. Anjagala, anjagala, na kitalo kunjagala. Anjagala, olwe kisa kye, nangera mwagala. Tandika kubula jala Ampita mango kumweyuna ye Era jichukizo kwa gala kwe Anjagala, anjagala Gajitano kunjagala Anjagala, urechisa che Teacher.